Mr. Zemo. Negiveni.
Alaka ninja.
Just a time mutu ogere. Owana kusobya zenekele. Bayoka chance to ogere. Owana kusobya zenekele. Na ye mkwano tomvamu. Tomvamu. Kimi mkwano kwa mkwano tomvamu. 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 Kimi mkwano kwa mkwano tomvamu. Tambula.
Watambulira kumutima atebo yogera. Nzefuna ebinu mamuda mutima wange. Wazimba mkaina baby. Kulaba ngogula wo baby. Amazima mu going crazy. Saba mukwano go go fule busy. I'm going crazy.
It's a that
just a time mutu ogere. Owana kusobya zenetonde. Bayoka chance to ogere. Owana kusobya zenetonde. Na ye mukwano tomvam. Tomvam. Ndi mukwano go mukwano tomvam. 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 Ndi mukwano go mukwano tomvam.
Kuno siku kikinala ateto mpita pala. Kolo yembuza tuloma tumbige chirodia. She bonkubia kulesha sifesa na kufesa. Yo my professor wa the city na peso. Chimanyi na kupenda love ya feba kitenda. Yeah.
Just a time mutu ogere. Owana kusobya zenetonde. Bayoka chance to ogere. Owana kusobya zenetonde. Na ye mukwano tomvamu. Tomvamu. Ndi mukwano gwa mukwano tomvamu. 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 Ndi mukwano gwa mukwano tomvamu. Shapu shapu shoot. The way you drive my Kamoto ka suvira kisidente. Nite ile tamu tamu usiogope. Umepata gentleman usimuache. Just a time mutu ogere. Owana kusobya zenetonde. Bayoka chance to ogere. Owana kusobya zenetonde. Na ye mukwano tomvamu. Tomvamu. Ndi mukwano gwa mukwano tomvamu. 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 Ndi mukwano gwa mukwano tomvamu. Ndi mukwano tomvamu. Tomvamu. Ndi mukwano gwa mukwano tomvamu. 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 Ndi mukwano gwa mukwano tomvamu. Tomvamu.